kurawikorera icyo ni kiganiro kigira inama urubyiruko zo kuva mu bushomeri kinatugira inama ngo
kurawikorera
na indi nama nyayo twihangire imirimo dutere imbere
kura wikorera
umwaka mushya muhire kuri mwe mwese muteze amatwi Radio Salus by'umwihariko ku bakunzi b'ikiganiro kura wikorera. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twatangiye kurebera hamwe bimwe mu biganiro twabagejejeho muri uyu mwaka turangiza, twibanze ku biganiro bijyanye no kwihangira imirimo umuntu ahereye ku mirimo iciriritse. Ibiganiro twabagejejeho mu kwezi kwa karindwi no kwa munani twatandukanye twumvikanye ko uyu munsi twibukiranye ibiganiro bishingiye ku nsanganyamatsiko ijyanye n'imbogamizi abarangiza amashuri makuru na kaminuza bahura nazo ku isoko ry'umurimo. Sinabatengushye rero, turaganira ku biganiro byavuze ku byangombwa by'umurengera bisabwa abasaba akazi, ibyavuze ku ireme ry'uburezi ridaha abarangiza amashuri makuru na kaminuza ubushobozi bwo guhatana mu isoko ry'umurimo, ndetse n'ingaruka ikurwaho ry'amafaranga y'inguzanyo leta yageneraga bamwe mu biga amashuri makuru na za kaminuza rizagira ku ireme ry'uburezi. Muri kumwe na Bergar nzabagerageza
ikiganiro kura wikorera mu gitegurirwa n'umuryango Search for Common Ground ufatanyije na Radio Salus ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
Abasaba akazi ku isoko ry'umurimo bagiye binubira uko abatanga akazi basaba ibyangombwa bitandukanye ku muntu wifuza gupiganira akazi. Bavuga ko bibaca intege bikabambura amahirwe mu ipiganwa. Kimwe mu biganiro twabagejejeho mu kwezi kwa cyenda cyashyize ahagaragariza impungenge.
Ibyangombwa abakozi barabibona bashaka guhindura akazi kuko bafite amafaranga bakoreye ahandi, ariko umuntu uvuye ku ishuri hagashobora gupfa kubibona. Igisekeje cyabyo rero, usanga umuntu nkubwira umuntu tunzanire kaze judiciaire, ukabwira undi uti ngenge nzibazanira abagenzi banjye batanagiye batanababonye, ubwira umuntu ndashaka icyangombwa cya muganga cyangwa se diplome iri notifi, yagira ati yajya kwa notera agasanga hari umurongo muremure akinyurira hangaha agahereza umuntu ibihumbi bitanu cyangwa bibiri akayinotifiye mu minota ingahe akaba arayibonye aragiye. Ni ibintu sinzi ko wenda abantu babisaba n'ababitanga bazashaka ubundi buryo bikorwa borohereze n'abantu basaba akazi bavanemo n'amafaranga, kuko amafaranga ntabwo ariyo approvinga yuko ari ibyangombwa birigenewe. Ni ibyangombwa byinshi abantu umuntu bituma undi yibereye iyo bikazaza bikamugeraho. Uburyo birebwa ntabwo ari uburyo buri genuine, ntacyo byongera ku mukozi, nta busobanuro byerekana ko umuntu ugiye guha akazi.
Nkawe iyo ubonye itangazo ry'akazi ugasanga ibyo byangombwa byose birasabwa, umva umeze ute ubikubise amaso?
Icya mbere, iyo ubonye ibyangombwa byinshi nk'umushomeri utekereza amafaranga bisaba. Bamwe na bamwe ntibirirwa bajya no kubara ngo barebe uko angana, kuko ntayo baba bifite. No gutega ajya mu mujyi agomba gusaba umuntu igihumbi undi akamwaka bibiri. Ikindi ntago aba yizeye ko ari buhita abona ako kazi. Ntago wasaba umuntu amafaranga uyu munsi yo gusaba akazi hariya ngo ejo wongere usaba ibindi bihumbi bitandatu byo gusaba akazi hariya, ejo wongere usaba ibindi bitandatu byo gusaba kandi hariya, usaba umunani byo gusaba kandi hariya, twose ari kutubura. Niyo ubuze nka tubiri ugeraho ukarambirwa gusaba, ukiyicarira gusaba, ugategereza sakindi.
Mu by'ukuri ikigaragara pe nuko n'uburyo bitangwa ntibisobanutse. Ubundi baba bidusabira iki ko n'ubundi nta information bitanga ku buryo buhamye? Testation medicale yo ni nko kujya ku isoko kujya kwihahira bisanzwe, kuko urahaguruka ukajya kwa muganga ukishyura amafaranga yawe, amafaranga wishyuye nta na test nimwe gukorerwa. Cyakoze iziciriritse cyane kandi naho ni hakeya bazitanga, wenda kukureba niba tension yawe igenda neza akareba ko uhumeka. Ibyo ngibyo nawe ubizi, cyangwa se hari naho bakubaza ngo urumva uhumeka neza? Ati urumva ujya wumva umutima wawe utera neza? Kandi nawe uyizi neza kushaka akazi, ntabwo bavuga ngo njya numva umutima usimbuka, kuko n'ubundi asanzwe si ugusimbuka ntacyo yagukorera kindi. Ntiyakwima attestation medicale kandi wamaze kumwishyura, kuvuga ngo biba ari imigenzo byose. Ibyo byangombwa ko ari imigenzo babyoreye kubisaba.
Kimwe mu byangombwa bashyira mu majwi ni ikigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa se atakatiwe n'urukiko, kizwi ku izina rya extrait de casier judiciaire mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse n'icyangombwa cyo kwa muganga. Ministeri y'abakozi n'umurimo yaje gusaba ko abatanga akazi bahagarika gusaba ibyangombwa abagashaka mu gihe bataratsinda ikizamini cyanditse nibura ku munota 70%. Ubushinjacyaha bukuru bwo buhita bwemeza ko butazongera gutanga extrait de casier judiciaire ku muntu ugiye kuyisabisha akazi. Nyamara iki gihe abatanga akazi bo bakomeje kugisaba. Iki gihe twaganiriye n'umuvugizi w'ubushinjacyaha atubwira impamvu bafashe iki cyemezo ndetse nuko bagiye kubigenza kugira ngo abatanga akazi nabo bacyubahirize.
Iki ni cyemezo cyafashwe na nyakubahwa procureur général amaze kureba akaga n'ibibazo abantu basaba iki cyangombwa bahura nako. Wenda nakubwira ni bande, na abashomeri bashaka akazi, abandi ni abanyeshuri bashaka gutangira kaminuza. Abo bose nk'uko tubizi nta mafaranga bafite, baba ari abantu bafite ibibazo by'amafaranga ko ntabwo baba bakora ntibabahembwa. Asanga rero ari byiza kuborohereza kugira ngo nabo bitabweho. Mu kubitaho rero abanyeshuri yabakuriyeho burundu gusabwa ibi byemezo bya extrait de casier judiciaire. Ku bashomeri nabo yabibakuriyeho, ariko umuntu yamara gukora ikizamini yamaze gutsinda yamaze guhabwa akazi bikaba ari ngombwa ko icyo cyemezo agishaka akazano akagihabwa. Abandi tutavuze ni ukuvuga bashaka nk'impapuro z'inzira cyangwa izindi mpapuro zinyuranye zisabwa n'ubutegetsi mu nzego zinyuranye, aba ngabo bo bakomeza gukwakwa iyi extrait de casier judiciaire. Icyo gusa umuntu yababwira nabo cyiza ni uko iyi extrait de casier judiciaire ubusanzwe yari ifite agaciro k'amezi atatu, ubu ngubu agaciro kayo karongerewe ikaba izajya igira agaciro k'amezi atandatu. Byumvikane rero ko nyakubahwa procureur général yatekereje kuri ibyo bibazo byose akaba yarafashe amabwiriza muri uru rwego, akaba hari benshi mu by'ukuri afitiye akamaro.
Iki cyemezo umushinjacyaha mukuru yafashe cyo gukuriraho iki cyangombwa abantu bagiye gusaba akazi n'abanyeshuri bagiye muri kaminuza, kireba abatanga akazi cyangwa se amashuri ya leta gusa cyangwa kinareba n'ibigo byigenga?
Iki cyemezo kirareba abanyarwanda basaba akazi ahari hose, bivuze ko ari ibigo bya leta, ari ibigo byigenga n'abandi bose badakwiriye gusaba ababagana babashaka akazi ibi byemezo, keretse uwamaze gutsinda noneho akaba agiye gutangira akazi. Nanone ku byerekeranye n'amashuri birareba amashuri yose aya leta n'ayigenga ya kaminuza. N'ubundi urwego rutanga extrait de casier judiciaire ni rumwe, ni ubushinjacyaha bukuru, ntabwo hari abagirirwa iyi neza yo kuborohereza ngo noneho abandi basigare bo bitabagezeho. Ni muri urwo rwego iki cyemezo cyamenyeshejwe komisiyo y'abakozi ba leta n'ibigo bitanga akazi aho biri hose. Numva ari na byiza ko abanyamakuru nk'ubu mubivuze kugira ngo abanyarwanda babimenye, noneho bajye bamenya uburenganzira bwabo mu rwego rwo kuborohereza no gutanga serivisi nziza. Nicyo kintu mu by'ukuri urebye kigamijwe.
Hanyuma iki cyemezo mwari gifashe, ariko nk'uburebye mu binyamakuru bisohoka ubu ubona hari ibigo bimwe by'icyaka iki cyangombwa, kandi mu by'ukuri mwe mwarabisabye uko bitagitanga, ibyo bigo mwabibwira iki?
Ibi bigo twabimenyesha ko bitakiri ngombwa gusaba abakandida bashaka imirimo cyangwa se abanyeshuri bashaka gukomeza amashuri yabo muri za kaminuza ko iki cyemezo kitagitangwa kuri abo ngabo b'izo nzego uko nazivuze ko ari ebyiri, abashomeri n'abanyeshuri bashaka kwikomereza amashuri yabo.
Ikindi kiganiro twabagejejeho kijyanye n'imbogamizi abarangiza amashuri makuru na za kaminuza bahura nazo ku isoko ry'umurimo ni ireme ry'uburezi riri ku rwego rwo hasi mu Rwanda. Iki kibazo cyagaragajwe na raporo ya komisiyo idasanzwe y'abadepite, gusa siyo yonyine yakigaragaje kuko ubwo Perezida Kagame yasuraga kaminuza y'u Rwanda mu mwaka 2009 yatunze agatoki iki kibazo. Ni mu nkuru twateguriwe na Jean Damascene Nitegeka.
Icyo kibazo tugomba kugisubiza, tureke kugicira iruhande, tureke pretense that everything about quality of education is fine cyangwa nakantu gato gusa. It's not a small thing. It's not.
Nkuko abanyeshuri babitangarije Radio Sarusi nabo bemeranywa na Perezida wa Repubulika kumenye abanyeshuri bavana muri kaminuza ari buke ugereranije n'ubwo umuntu urangije kaminuza yakagombye kuba afite. Mu byo batangaza byabitera iki kibazo ngo harimo kuba abarimu batagenzurwa bihagije.
Hano muri kaminuza ho kwiragaragara ko hari ikibazo cyatugenye na karite y'uburezi. Ikibazo gihari ni uko ubona nta suivi ikorwa cyangwa se gukurikirana imyigishirize irimo kuko urareba ugasanga umuntu niba afite degree runaka. Araza agatanga isomo ariko nta muntu usubiba n'ibyo somo ritangwa neza. Aritanga ku buryo ashatse agatanga raporo ku isomo rishobora kuba ryanarangiye. Icyo gihe rero ugasanga iyo karite ntabwo imeze neza, ntabwo bigenda neza mu burezi.
Muri iki kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ko ikosa riri ku barimu kuko ngo iyo abanyeshuri bavuye muri kaminuza bakajya kwiga mu zindi kaminuza zo hanze batsinda neza kandi baje nta bumenyi bugaragara bujyanye n'umuntu uvuye muri kaminuza.
Finally cyo tuza kumenya nuko kuko abantu ko tubigishije dusanga ikibazo kigomba kuba atari cyaba bana bafite ubwenge kuko iyo tubanyujije muri ubwo buryo kugira ngo bakacinga barabishobora ati rero mu burezi mubabarera kiri mu babigisha kiri mu nyigisho. Icyo ni ikibazo tudakwiye kunyura uruhande, dukwiye gushakira umuti.
Kuri iki kibazo cy'abarimu nubwo nabo bemera ko ireme itifashe neza ariko bavuga ko ikosa ritashyirwa ku mutwe wa mwarimu gusa, ahubwo ngo impamvu ni nyinshi zirimo nk'amikoro ya leta, sisiteme ikoreshwa mu burezi ndetse ngo n'abanyeshuri si shyashya.
Kubera ko abarimu on definitive aribo bigisha bakabareba n'uburyo bigisha niba ari bwo babona atari bwo bakabivuga. Ikibazo ushatse wakira kuba arimo gusa kubera ko hari sisitemu ukayikoramo niyo mubona ko ntakigenda hari icyo ubivuga nawe ngo ugire ikibazo. Ariko niba ngo ushatse kubireba nk'uko nabivugaga wareba abanyeshuri ukagira uruhare rwabo, abarimu urwabo na sisitemu urwabo. Ariko ugomba umwarimu kubera ko ari we ugomba kubireba byose ari hejuru ya byose, hejuru y'abanyeshuri na za porogaramu biga.
Nta gushidikanya ko iki kibazo kigira ingaruka ku isoko ry'umurimo aho gituma bamwe bakomeza kuba abashomeri. Naganiriye n'umuyobozi w'umurimo muri Minisiteri y'abakozi n'umurimo Madame Anne Mugabo mubaza icyo bakora ngo bakemure iki kibazo.
Ni koko biraboneka ko abantu bagifite ubushomeri mu nzego zose, ariko icyangombwa cyane icyo duteganya gukora ni ukureba imyigishirize. Ntabwo iki kibazo gikemurira uruhande rumwe gusa, tugomba kureba n'imyigishirize. Abantu baza ku isoko ry'umurimo baza bafite izihe skills? Ese ibyo biga bifite isoko hano mu Rwanda? Ni ukuvuga ngo noneho n'abatanga imirimo tugomba nabo kubagaragariza abanyeshuri cyangwa se abantu baza ku isoko ry'umurimo, hakabaho guhuza. Ubu uko navuga aya masaha iki gihe hariho ibyo twakwita mismatch. Ni ukuvuga ngo abaza ku isoko ry'umurimo baravuga ati nta mirimo dufite, abatanga imirimo nabo bakavuga ati abantu mutuzana ku isoko ry'umurimo nta bushobozi nta nubwo babasha akazi. Akaba ariyo mpamvu mu ingamba zindi twafashe uretse ku kugabanya ibyo bibazo nibwo leta yatekereje ku gahunda ya internship program, kwimenyereza akazi. Murabizi kugeza ubu ngubu tugiye kugeza kwezi kurangiye turaba dufite hafi abanyeshuri 150 bagraduateze muri internship program. Kandi koko iyo dukurikiranye ubutenda gukora assessment, ariko ubu ngubu amakuru dufitiye gihamya neza nuko nibura 50 muri abo bamaze kubonamo akazi mu institution twagiye tuboherezamo. Hari n'ikindi cyiciro tuboherereje muri local government. Iyo urebye internship ifasha n'inzego z'ibanze mu gukora neza. Ntabwo ari ukwimenyereza gusa akazi, ariko usanga hari ikibazo cy'abakozi. Ubu ikibazo gisa n'icyakemutse kuko tubohereza abimenyereza akazi ndetse benshi bashimwa bakaguma muri ako kazi. Izo rero ni zimwe mu ngamba zifite. Hari n'ingamba yuko duteganya ko twaborohereza aho dukorana na business development centers, abana abigisha ba rwiyemezamirimo cyangwa abigisha abantu uburyo bandika amaproje yabo n'ukuntu bashobora kubona imfashanyo muri za banki. Izo gahunda nazo zirahari. Ikindi mwumvise gahunda zo kureba ukuntu twashaka amaproje y'ukuntu abantu bakwibumbira mu makoperative uko navuga cyangwa se bakwishyira hamwe, tugatekereza cyane ukuntu bafashwa mu kwihangira imirimo. Ubwo turavuga ku cyiciro cy'abize, ariko none ntawe nubwo twirengagiza ku na cya cyiciro cy'abantu batashoboye kurangiza amashuri cyangwa se abantu badashoboye, cyane cyane abantu bacuruza mu buryo butemewe muri Kigali. Turimo gukorana n'umujyi wa Kigali, ndumva yenda tutabihuta bafatishije vuba tuzabahamagara mu kuronchinga iyo programu yo kundushaka gufasha urubyiruko rw'umujyi wa Kigali kurushyira hamwe tukabafasha ukuntu bajya hamwe bagacuruza mu buryo bwemewe kandi bagafashwa ukuntu bateze imbere ubucuruzi bwabo bitari mu kajagari. Izo zose ni ingamba ntabwo twazivuga ngo tuzirangize ariko murahishiwe cyangwa abanyarwanda barahishiwe.
Nyuma yo kumva ibi bisobanuro namubajije niba ibataru gufatira ibintu hejuru bityo bikaba bitakuraho ikibazo burundu, gusa yambwiye ko hari ubundi buryo.
Ntago ari gufatira hejuru, turimo turakorana n'iriya High Council. Ni ukuvuga ngo turarishaka guhera ibibazo mu mizi. Uburyo abanyeshuri biga n'ibyo biga. Niba ibyo biga bibafasha kubona imirimo ku isoko ry'umurimo. Ntago turimo gutangira hejuru. Kugira ngo uze ku isoko ry'umurimo wiga ikintu kitari ku isoko ry'umurimo. Ahubwo icyo dushaka gukorana na MINEDUC ni uburyo abantu biga inyigisho zishobora kubafasha kubona imirimo kujya ku isoko ry'umurimo. Ntago ari gufatira ikibazo hejuru. Aho turashira kugihera musa ngaho. None izindi ngamba zikagenda zunganira nibura icyo ngicyo cyakemeza kugira ngo tugabanye kuri ba banyeshuri cyangwa babana baza ku isoko ry'umurimo.
Ikiganiro Kura Wikorera mu gitegurirwa n'umuryango Search for Common Ground ufatanyije na Radio Sarusi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
Nawe ushobora gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro.
Twandikire kuri adresse email kurawikorera09@yahoo.fr. kurawikorera09@yahoo.fr.
Ohereza se ubutumwa bwawe ku gasanduku k'amabaruwa 48070 Kigali, 48070 Kigali.
Naho kuduhamagara kuri telefone cyangwa kohereza SMS ni kuri 0785370544. Ni kuri 0785370544.
Twigeze kuvuga ko komisiyo idasanzwe y'abadepite yagaragaje ko ireme ry'uburezi rijegajega mu mashuri makuru na kaminuza mu Rwanda. Kimwe mu byo yagaragaje nk'intandaro y'iki kibazo ni imibereho mibi abanyeshuri biga muri aya mashuri bahura nayo kubera ubushobozi buke bwo mu mifuka. Bagaragaje ko inguzanyo leta iha aba banyeshuri ngo babashe kwitunga idahagije. Nyamara bidatinze guverinoma yaje gufata icyemezo cyo gukuraho iyi nguzanyo izwi ku izina rya buruse, igasigara ihabwa umubare muto cyane w'abanyeshuri. Byatumye dukora ikiganiro ku ngaruka iki cyemezo gishobora kugira kuri rya reme ry'uburezi. Umva igice cy'ingenzi cyaranze iki kiganiro. Kiratangirwa na Minisitiri w'Uburezi Dr. Charles Murigande asobanura uko iki cyemezo cyaje.
Ibyo ni impamo, ntabwo ari igihuha. Ndumva abanyeshuri babibwiye abandi bagenzi babo, ari uko natwe twabibabwiye. Mperutse kugirana inama n'abayobozi b'abanyeshuri mu mashuri yose makuru, mbabwira ko uburyo guverinoma ifasha amashuri makuru ya leta n'uburyo ifasha n'abanyeshuri bayigamwo bugiye guhinduka. Icya mbere cyo nuko iyo umuntu arebye ibikorwa mu burezi muri iyi myaka icumi ishize, abanyarwanda bose bagenda babona uburyo bwo kwiga, cyane cyane twahereye gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bose bige amashuri abanza ya primaire. Nyuma tuza gusanga amashuri ya primaire adahagije, gusa tugomba kubongeraho indi myaka itatu ya secondaire, nibyo twise uburezi bw'ibanze bw'imyaka icyenda. None nabwo tugiye kubuteza imbere, bige byibura imyaka cumi n'ibiri. Ari amashuri asanzwe ya shimi, biyoloji, matematike n'iki, ariko kandi tunatanga n'uburyo bwo kwiga imyuga.
Bwana Minisitiri, amasezerano leta yari ifitanye n'abanyeshuri binyuze muri SFAR yavugaga ko bazahirirwa mpaka barangije kwiga amashuri yabo, nyuma bakazayishyura amafaranga bagurijwe. Ayo masezerano noneho yabarangiye, yabakuyeho, byo byifashe gute?
Nta masezerano atagira exit. Ko tujya tubona se abanyeshuri bamwe bareka kwiga kandi bari bafitanye amasezerano na leta ko baziga bakarangiza. So ndumva iby'amasezerano byashobora gusubirwamo.
Ubusanzwe n'ubundi abanyeshuri bavuga ko ari amafaranga 25 ngo atarahagije, none nayo agiye kuvaho. Aho murumva none nta kibazo
kuri politike yose igira ikibazo, nta politike itagira ingaruka. Hariho bamwe bizageraho ingaruka, kuko nyine birazwi ko abanyarwanda bose batanganya ubushobozi. Birumvikana ko yenda umwana ufite ababyeyi babatindi nyakujya cyangwa se babatindi, uwo yenda atazashobora kubona ibyo 250,000 byamutunga kugira ngo ashobore gukomeza amashuri. Icyo tuzakora rero, icyo tuzakora ni ukureba abo bana bari bakeneye ayo mafaranga rwose kurusha abandi. Nganira n'abo banyeshuri batubwiraga ko hari abanyeshuri bo rwose ayo mafaranga 2025 yaza ataza bitababuza kubaho neza, ariko koko hari n'abandi iyo mafaranga yabuze ubuzima buhagarara, ugasanga bananiwe no kwigurira isabune bagize bate. Icyo rero tuzakora ni ukureba abo koko badashoboye, turagenda tureba informasiyo zose zadufasha kumenya koko umuntu ukwiriye gufashwa.
Si ubwa mbere guverinoma y'u Rwanda ifata icyemezo nk'iki. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Minisiteri y'Uburezi yabigeragereje ku banyeshuri bari binjiye mu mashuri makuru na kaminuza bya leta. Iki gihe abanyeshuri bakutse umutima baratakamba. Umva uko icyo gihe umunyeshuri w'umukobwa iki cyemezo cyarebaga yasubije umunyamakuru wa Radio Sarusi ubwo yaramubajije uko amerewe nyuma yo kumva icyo cyemezo. Yaramusanze aho yari aryamye.
Nubwo ndyamye sindyamye simpagaze, numva ntazi niyonde. Ndahantu hatari heza, hababaye, numva ntari mu Rwanda, kuko u Rwanda narwizeraga nk'iwacu. Kabisa njye sinzi, ntabwo nari nzi ko ibi byabaho mu Rwanda.
Icyakora iki gihe leta yahise isubira ku cyemezo cyayo, maze yemera gukomeza guha aba banyeshuri inguzanyo nta kindi sabye. Yewe ntiyanatangaje ko ishobora kuyahagarika vuba. None dore ibikoze n'umwaka utarashira. Umva uko abanyeshuri bo mu ishuri rikuru ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga rya Kigali KIST bakiriye uyu mwanzuro.
Iki cyemezo cyarambabaje, ntago nacyakire neza kubera ko ngomba kuzahagarika amasomo yanjye umwaka utaha.
Urumva niba nta mafaranga baguhaye uzahagarika amasomo?
Nzayahagarika.
Nubundi njyewe nkunda kumva ibyemezo bya leta nubwo baza kubimenyesha abantu babibamenyesha nk'imyanzuro yafashwe. Njye numvise muri njye ubwanjye mpungabanye, ariko mu byukuri nanjye sindabyumva kugeza uyu munsi. Nabitekerejeho cyane ariko byaraniriye kubyumva. Kukubwira uburyo nabyakiriye biragoye kubera ko n'ubu sindabyakira.
Njye cyemezo cyarantunguye cyane, ntago naniteze ko leta y'u Rwanda yafata icyemezo nk'iki ngiki. Leta y'u Rwanda sanswe ko ari umubyeyi, sanswe ko leta y'u Rwanda yashyize uruhare runini mu guteza uburezi imbere, ariko nundi turacyafite inzira ndende. Kugeza ubu nise numva ko ubuzima bwanjye buhagaze, bishobora kuba bigiye kumera nka cyagiye cya kintu bazi ko nta muntu w'umukire ushobora kwiga. Ubu kugeza ubu ngubu ngenda ariko ndacyiyumvisha wenda leta y'u Rwanda izagisubiraho. Kwitagisubiyeho nkanje ubwanjye, ubuzima bwanjye bwuke ntabonye ari amafaranga bwa buhagaze, mu gihe nasigaje ndetse nk'umwaka umwe. Abari nyuma yanjye bo mbona b'abakene ni benshi nabo bizahagarara.
N'agahinda kenshi bamwe mu banyeshuri bavuga ko uburyo iki kibazo kibakomereye nta buryo bafite bwo kubisobanurira guverinoma. Urugero n'uyu wabyiganiye radio Ijwi rya Amerika.
Ubwo bishobotse twaje mu muhanda tugakora imyigaragambyo kugira ngo twereke guverinoma agahinda dufite. Ikibazo ni uko mu gihugu cyacu imyigaragambyo itemewe, ariko iyo yabaga yari yemewe kugira ngo abanyeshuri twese bo muri kaminuza twajya mu muhanda tugakora imyigaragambyo tukereka leta agahinda dufite, tukayisaba yuko yakwisubiraho kuko kiriya cyemezo kiraturenze.
Ikiganiro Kura Wikorera mu gitegurirwa n'umuryango Search for Common Ground ufatanyije na Radio Sarusi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
Muri iki kiganiro abanyeshuri bagaragaje ko iki cyemezo kizahuhura ireme ry'uburezi.
Ngenda bona nubwo bavuga ngo barashaka kugira ngo abantu benshi bazamuke, ahubwo ireme ry'uburezi naryo ritari ririho mu byukuri twari turi kugerageza yenda kuganaho naryo rizabura, ntaryo rirangiritse ahubwo kubera ko abantu baziga ari ukugira ngo babone impapuro, n'abashoboye kwiga babandi yenda bafite amafaranga cyangwa bifite baziga bari muri mu zindi business basanzwe bikorera. Mu gihe yazaga ku ishuri akiga agakurikira amasomo akumva ibyo yiga kandi akaba ari umuntu ushobora kubikoresha mu buzima busanzwe, none hazaza ari umuhashyi.
Kizagira ingaruka nyinshi cyane bitewe n'uko burya muri kaminuza iyo wiga bisaba gukora ubushakashatsi ugasoma ku buryo buhagije, ariko uko njye mbibona nta buryo ushobora kujya muri bibliotheque mu isomero ngo usome waburaye wabwiriwe, ntabwo ushobora kujya gukora syllabus ndavuga note ngo ufotoze igitabo udafite ukibonye ahantu cyangwa se ugikure kuri internet ukimprime, nta bushobozi. Ndampereye no ku kintu nakita attendance list, bakora attendance kugira uko umunyeshuri yitabira kwiga isomo. Icyo gihe ntiwaba uraye ngo uzitabira kwiga isomo neza, kabiri kanga bazakwirukana. Leta y'u Rwanda ishaka icyo bita ireme ry'uburezi kandi ibyo byiza, ariko urebye uko byari binasanzwe nta reme ry'uburezi twabonaga ryubatse mu Rwanda, kuko bishaka ikintu cyose cyangwa ni skills, kwimenyereza umurimo. Abantu bigaga bakiga ariko ntagira umuntu ubona yimenyereza umurimo, ko nta bushobozi afite bwo kujya kuri terrain ngo akore, na leta ntibashyireho uburyo buhagije. None n'ubugira dushyiragaho ku buryo buke bushoboka nabwo buvuyeho. Urumva ko kubwanye mbona ireme ry'uburezi rizahungabana cyane. Sinzo tuzatwerekeza cyako
iki cyemezo kizadindiza imyigire y'abanyeshuri, kandi n'ubuhanga bw'abanyeshuri buzagabanya iki, kubera ko umuntu aho kwikonsantra ku masomo aziga azajya yikonsantra ku kazi, ajya gushaka akazi aza no kwiga, bityo ntabe stable, ntagire stabilite muri we, akageza aze gushakisha amanota gusa, byaba ngombwa akaba yanayagura ariko ntagire skills muri we.
Ahubwo sabe kazi ko kazaboneka, abantu bose nibajya hanze y'abanyeshuri akazi nako gahari mu Rwanda ari gake cyane, ko n'abashomeri bari basanzwe ari benshi bazerera mu mujyi no mu byaro, umuntu aburaho ashyira ibaruwa isaba akazi, ako kazi kazaboneka.
Minisitiri w'uburezi Dr. Charles Muriganda ariko we ntiyemeranywa n'aba banyeshuri.
Ntabwo mpamya ko ariko bizagenda, kuko utaziga ntazatsinda, kuko ireme ry'uburezi ntabwo riva ku munyeshuri. Ireme ry'uburezi riva ku barimu, riva kure infrastructure zitanzwe, ubwo leta izakomeza kubaka amazu, ikomeze gutanga laboratoire, ikomeze gufasha universite kugira ngo zigire programu nziza, hanyuma uzigamwo abikamunanira ubwo azavamo. Muri Amerika abanyeshuri hafi ya bose, nta munyeshuri nka 70% y'abanyeshuri bo muri Amerika biga bakora, kuko bo nyine bazi ko ntushobora kwiga utirihiye uburezi, kandi uburezi burahenze. Ariko nta wavuga ko Amerika iri inyuma mu byerekeranye uburezi, cyane cyane urebye ikiva mu burezi ari ryo terambere. Abatazaba bashoboye by'ukuri bigaragara bitari bya bindi bajya babeshya kuri za fomu zabo bajyaga buzuza muri safari za means testing, umuntu akagenda akabeshya. Abatazashobora mu buryo bugaragara, leta izashaka uburyo bafasha
abanyeshuri, ariko bo ntibakozwe iki gisobanuro.
Ibyo yarabivuga, ariko Amerika cyangwa ibihugu by'Iburayi byateye imbere ku buryo bafite ubushobozi bwo kubona abarimu na kaminuza zifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri mu masaha atandukanye. Nk'ahangaha ikintu kizwi ni uko abanyeshuri bahawe buruse na leta y'u Rwanda bakiga amashuri ya leta, biga umunsi wose. Uwo munsi wose ugizwe n'amasangira guhera saa moya kugera saa kumi hafi n'ebyiri, niko mbona twiga iwacanga muri kisite. Ubwo se ako kazi uzagakora ryari, uziga ryari? Ubwo nibigenda gutyo uzajya ujya mu ishuri uje gukora ikizame, kandi nabwo uzajya wiga ukurikije uko babajije, nubona amanota utambuke, ariko nta bumenyi uzaba ufite.
Icyo ngicyo nge nsaba leta y'u Rwanda kudakompara leta zunze ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Ndabona rero aho gukompara Amerika n'u Rwanda, ahubwo bakwicara hamwe abadepite, abaminisitire bakiga kuri icyo kibazo, bakemeza niba bagumya kuturira cyangwa batureka amashuri tukayareka.
Nawe ushobora gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro,
twandikire kuri adresse email kurawikorera09@yahoo.fr kurawikorera09@yahoo.fr.
Ohereza se ubutumwa bwawe ku gasanduku k'amabaruwa 48070 Kigali, 48070 Kigali.
Naho kuduhamagara kuri telefone cyangwa kohereza SMS ni kuri 0785073544. Ni kuri 0785073544.
Ikiganiro kurawikorera mu gitegurirwa n'umuryango Search for Common Ground, ufatanyije na Radio Sarusi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
Shuti bakunzi b'ikiganiro kurawikorera, ngibyo bimwe mu byo twabagejejeho mu biganiro byacu by'uyu mwaka. Reka dusoreza aha, twongera kubifuriza kuzagira umwaka mushya mu 2011 muzawugiremo amahirwe n'amahoro bikomoka ku Mana. Mwari kumwe na Bergard Nzabagerageza. Imana ibarinde.
Kurawikorera, kurawikorera, icyo ni ikiganiro kigira inama urubyiruko zo kuva mu bushomeri, kinatugira inama ngo kurawikorera, nta yindi nama nyayo, twihangire imirimo dutere imbere. Kura, kura, kurawikorera,
kurawikorera,
kurawikorera.